The passion, dedication, the vision to develop every corner of the land is clear. With him, excellence in every discipline must be a prudent and thorough endeavor. The Zambezi is a beauty to behold. It flows as mighty as the beautiful people of Zambia. Behold, my people, a visionary leader who knows the strong pillars of education are key to sustainable development.
Umuteshi wa manonga vyako safu kama kulilesa. Ukulomba mano ya kutungulule chalo. Nangu kufite kubute abanabo. Abana ifwe, abana vose. Mweleza mupele ni miake shingi ya tungulule. Mweleza mupele ni amaka atualilele. Leke ni fye mapalo ya loke. Lelo mulu wa mfula, lelo mulu wa mfula. Lesa na pala na iloka. Leke ni fye mapalo ya loke. Lelo mulu wa mfula. Lelo mulu wa mfula. Lesa na pala na iloka. Mweleza mupele ni miake shingi ya tungulule. Mweleza mupele ni amaka atualilele.
Inkulu, aku bringing him with humble beginning him with Umana watching Filo to the Chave Kuwengwa. Think if you are wearing a Kupita Mobatimudifio Sekasara for positive attitude and determination. Ukwishe if you look for Yane Kupepekoka Muroku Tushane Kunaka. Hard working every day and for your week and over and to change for the better. Ukateka mule tulila kulibaya afileba kusontele kubika poku boku ukukutungulula ne kukutwala pantya nchiwebo
Likeni fye mapalo ya loke Lelo mulu wa mfula Lelo mulu wa mfula Lesa na pala na iloka Likeni fye mapalo ya loke Lelo mulu wa mfula Lelo mulu wa mfula Lesa na pala na ime Lesa mupele ni miake shingi ya tungulule Lesa mupele ni amaka atualilile Bamine mulimu mbali kumwine lesa tangirile Mefyo ule chitani kumwine lesa mbali Chalo chile mchimate Sana pala na iloka Likeni fye mapalo ya loke Lelo mulu wa mfula Lelo mulu wa mfula Lesa na pala na iloka Mweleza mupele ni miake shingi ya tungulule Mweleza mupele ni amaka atualilile
Downloaded from ilovezmusic.com